exclusive from MalawiChoose.com.
Yeah. Waxi. Waxi. Yeah. I can't believe you gone main account. It was evening dinamva, you get bent. Ndipo ukumva ululu uli pa bed ndisaname nditamva ndinazizidwa zedi dzulo kunali gero suno please lelo zona kwadzadzama last in peace mapemphero oti muchire ya jasana mveke diziti mbuye yekha ndi amene yakudziwa chisisi nkapanga zobowa umandiletsa zolemesa moyo umakana kundisenza you told me kudzi kukuli anthu opondeleza amakufunira zoyipa kuti zabwino uzizipeza ndakumvetsa zona dzina la bambo wako ndilomwe titayike pamanda ako chanakwika pompopompo mumatsudzula mphoba ndipo sumalola kuti munthu wino zimuhonga ena akuti chani kodena akuti kendo pa imfa yako timfa zambiri zachilendo misozi kutsika yovuta kupanga hando mitima ya magero yuti madzadza ndi madando makongresi zosewa mastera samadando nsewa akanakhala ndi madownloads ya nyimbo zako akanakhala maviews amavideos yako yeah, zinali bwino koma poti anthu amankonda munthu akalowa ndoti anthu ajanka kunena zoti ndiwe gonti pano akumvetsa ati iweyo unalibe 40 yeah. Moni kwa livova ngati kuli kokumana moni kwa matafale ngati kuli kokumana ukakumana ndi jinga umupyopyone patsaya tizaona na guys tizaimba kwaya let's work
Setandi kuti wandizo kweteka Mitima yatu njoshinga Ifeti nakukonda kuma mbuye Kukakukonda setandi kuti wandizo kweteka Mitima yatu njoshinga
Ife Exclusive from MalawiChoose.com Another one.